yakiriwe neza hano ku bakunzi be cyane bamwakiriye bishimye cyane kubera ko bari bategereje uku gutangazwa kwe bari bagutegereje cyane bihanganye none bishimye pe uri kumva mu muhanda mahoni ari kugenda avuga bambaye imihondo kubera ko ishyaka rye ryari rigizwe n'amabara y'umuhondo n'icyatsi uri kubona abantu benshi bayambaye
Amatora yo muri Kenya ni amatora yakunze kugenda arangwa n'imvururu kenshi nyuma yo gutangaza uwatsinze. Aho ngaho mu mujyi wa Mombasa uretse kuba abantu bagaragara nk'aho bishimiye intsinzi ariko nta bintu by'urugomo nta mvururu zihari.
Urebye mu mujyi wa Mombasa nta bintu by'urugomo bihari uretse mu nkengero za Mombasa hari udukaritsiye tw'abana b'ingimbi badakora niba urebye bazana imvururu kubera benshi baba banywa babakoresha ibiyobyabwenge abandi bashaka kwiba gusahura mbese muri utwo duce nitwo akenshi baba bashaka urugomo ariko umutekano urahari umutekano muri utwo duce bagiye bashyiramo abashinzwe umutekano cyane abasirikare abapolisi mbese urebye ubona umutekano pe barawiteguye urwego rwo hejuru.
Amajwi atangajwe mu kanya gashize hagati y'abakandida babiri barahanganye Ruto na Odinga ariko amajwi yakunze kugenda atangazwa yegeranye cyane ninde ubundi aho ngaho muri Kenya wahabwaga amahirwe kurusha indi yuko ashobora kuba perezida wa Kenya?
Wasangaga abenshi baha amajwi Ruto kubera ko Ruto uri kubona abamutoye ni Mount Kenya yose yaramutoye kandi ni nini cyane kandi ni abantu baba ari benshi noneho no mu gace kabo k'iwabo bwita havuka nabo baramutoye bose mbese nta hantu kandi naho barutanwaga mbese naho yamurushaga cyane wabonaga ko Ruto amuri imbere amurusha cyane kuruta aho Raila yabaga yatsinze wabonaga ko barutanwaho amajwi make yatari menshi cyane.
Ni ukuvuga ko mudatunguwe n'ibimaze gutangazwa ko Ruto ari utsinze kabone n'ubwo byakunze kuvugwa kenshi ko kuba Uhuru Kenyatta ucyuye igihe yarashyigikiye Odinga utavugaga rumwe nawe
ubundi urebye ntabwo byatunguranye cyane kubera ko abashinzwe politiki babita abacambuzi cyane cyane nk'iyo twakurikiraga wasangaga bari kuvuga yuko urebye Ruto yatangiye gukosana n'uwo mugenzi we noneho atangira kare kuyegereza iriya Mount Kenya yaho uyu uramuka noneho aba atangira kubereka yuko uyu nguyu amwanga kandi ntacyo bapfa noneho abenshi bakavuga bati kuki ari gushyigikira uriya kandi uriya yaramwangaga mbere tuzi ko nta kintu ashoboye nta kintu azi ari umwanzi w'abagikuyu none kuki amushyigikira noneho babaza Uhuru baramubaza bati kuki udashyigikiye uyu nguyu nk'uko wari warabyemeye noneho babona yuko hagati yabo hari akantu mbese ko kutumvikana baravuga bati uyu nguyu ni musariti niko babyita mu Giswahili uyu ni musariti ntabwo twebwe tumwishinga kandi uyu nguyu yaratugiriye neza ntacyo twamuhora reka tumutore twakwishinga uyu nguyu wamuhemukiye akaba yisunze uriya kandi uriya yari umwanzi none reka twakuhemukira uyu nguyu natwe wari waratwijeje ko bazakorera hamwe none reka tumuha amajwi yacu kugira ngo azakomeze uru rugendo bari batangiye rwo kuyoborana mbese urebye abaturage ba Uhuru babonye yuko Uhuru ahindutse umuhemu niyo mpamvu babonye yuko batagomba kumushyigikira kumukurikirana cyane ngo bamutorere umuntu yari yarashyize urebye bavuga yuko Raila yabuze amajwi hirya aho ngaho iwabo kwa Uhuru kubera yuko yashyigikiwe na Uhuru kandi Uhuru babona yuko ari umuhemu nk'uko abaturage babibonye niyo mpamvu batashyigikiwe cyane.
Olive Mukamukiza umunyarwanda utuye mu mujyi wa Mombasa muri Kenya ndagushimiye cyane ku mwanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane team.